Amazambi.com. Super Vibes.
Yeah.
Yeah.
Vino. Vino. Yeah. Wembia Wakaisa Lima. Yeah. We going back. Eu tiri. This is a fight. Just did it for my homies.
Nina modo final. Sali kuno mwote kwa magai. Nina modo final. Sali kuno mwote kwa magai. Nina modo final. Sali kuno mwote kwa magai. Nina modo final.
It's not even what I got. But
Nina moto fine. Sali kuno, mwote kwa magai.